Download kupitia pedejetv.com.
Sisi ya mwe, kama unaipenda sisi ya mubiga kerele kidogo. Kama unapenda mama Samia biga makofi kidogo. Kama wewe sisi ya mwe, mikono juu. Sisi ya mwe, mikono basi wote piga makofi. Just pass up, makofi wote twende.
Download kupitia pedejetv.com.